abalwanirizi b'obutonde bw'enseno n'eddembe ly'obuntu mu bendo bendo erie Masaka abatabibwa omukago ogwa Community Transformation Foundation Network benyamivu olw'ebikolwa eby'okutyobola obutonde bw'enseno ebyeyongedde mu bendo bendo eryo ekyongedde amataba agasaanyizaawo ebirime n'ebintu by'abantu ebirala. Kayinga Muddu Yistonga imukwanaganya wa Kotifoni agambye nti ebikolwa eby'okutyobola obutonde bw'enseno birabikidde nnyo mu district okulirwa Engo, Ssembabule ne Kalungu era ng'eno kampuni saako n'abantu kinnoomu basaanyizaawo entobazi saako abo abakola enguudo okuzikola obubi enkuba bw'etonnya amazzi ne gaggweera mu bintu by'abatuuze. Kayinga Muddu Yista agambye nti NEMA esaana eyongera amaanyi mu kulondoola kampuni zino saako abali ku by'omudumu gw'amafuta. Kayinga Muddu Yista mu ngeri emu awabudde n'abatuuze mu bendo bendo erye Masaka abasusse okumansamansa ebiveera ekyongedde okwonoona obutonde bw'ensi.
Ekyatambula si bulungi olw'okuba nti abantu bakisudde ogwa naggamba ne ku bintu ebya bulijjo ebisoboka. Twogera kati ku nsonga z'obuveera, ensonga z'ebicupa, ensonga za kasasiro, bino ebintu bisoboka. Tinaladdala tugenda kati mu mpumula nga n'abannaffe bawummudde. Kyandibadde kyavunaanyizibwa buli maka okuba nga teekawo ebikutiya ebisunsuirako abasasuya kasasiro oyo, atadda mu nnimiro ate agenze ayinonya ettaka lyakukwa ntikyayina na mmere emala.